kuchu 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 na mela kuchu kuchu roba tena kwa mzuchi those guys vile ole better last group ahweza ngole better last group kuchu 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 na mela kuchu kuchu roba tena kwa mzuchi those guys vile ole better last group ahweza ngole better last group ahweza kokolo kokolo kema koko kete jinsa gai roba tena ya ucho miritle sipa pulito luwa ucho miritwe basekele se roba kendaro chini ya span kuchu 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 na mela kuchu kuchu roba tena kwa mzuchi those guys vile Namela kuchu kuchu roba tena kwa mzuchi Those guys vile ole better last group Ahweza ole better last group Kukulu kukulu kemo kuko kete Jinsa gai roba tena ya ucho miritle Sipa pulito luwa ucho miritwe Base kele se roba kendaro chini ya spane Kukulu kukulu kemo kuko kete Jinsa gai roba tena ya ucho miritle Sipa pulito luwa ucho miritwe Base kele se roba kendaro chini ya spane Kuchu 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 Namela kuchu kuchu roba tena kwa mzuchi Those guys vile ole better last group
Bakayım.